Girl, I saw your letter. Once again, you made me smile. I would like to say I love you more every day. Me pia na umia kuambali na we. But what can I do? Kazi lazima nikimbize. Ningepata njia mbadala, wewe waelewa. Ningerejea kwani kwako ndiko nyumbani. Penzi la uma, moyo wanipa mateso. Kwako e mahabuba, na kwa mana tena sitoki. Though I'm very far away, I would like to say, maybe, baby, will you be mine? Oh, will you be mine? Nishike mkono, my lady.
Nishike mkono, my lady.
Natabasamu soleli.
Natabasamu soleli.
Tembea nami mwendani.
Tembea nami mwendani. Sweet African lady. Sweet African lady. Sweet African lady. Sweet African lady.
By the time you find this letter, the time will not be too long. I would like to say, on my way home, nisalimie wazazi, wambie niko nyumbani. Naja huko kukosa, nishajiwe katiari. Baada ya muda ulokuwani, kama haushi, natarajia kukua. Ona siku ya Alhamisi, penzi la uma, moyo wanipa mateso. Kwako we mahabuba, kwa mana tena sitoki. Though I'm very far away, I would like to say, maybe, baby, will you be mine? Will you? Natabasamu soleli.
Natabasamu soleli.
Tembea nami mwendani.
Tembea nami mwendani. Sweet African lady. Sweet African lady. Sweet African lady. Sweet African lady.
Tabasamu so deli.
Tabasamu so deli.